This message, Demonology, Physical Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday afternoon, June 8, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, USA. Mulaetsa o butimono logato lwa monameng ka mo kaolungwe William Marion Branham o rerile lantla ka sekgowa mo maitseboeng a mosupologo Seetebosigo 8, 1953 kwa ntlolehalagaleng ya Roberts Park ko Connersville, Indiana, USA.
This is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time.
Janong na mona ke lekgetho la ntlha ke kileng ka go dira mo dikopanong tsa me e sale ke le madirelong. Ena ke nako e ntšhwa.
Brother Baxter's gone and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone.
Mokaolungwe Baxter o ile, me Mokaolungwe Bosworth o ko India kgotsa Africa. Me Mokaolungwe Baxter ga ke itse kwa a leng teng. O ile go lokgongwe me botlhe bone ba tswile me ba ile.
And Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating.
Me Billy le nna re fano re le esi. Jalo he rona re na le nako e e monate thata. Fela go tsoga re bolaya me re ja.
So we kind of feel like it. Maybe we can, with the help of the Lord, we could carry the meeting right on to yourself.
Jalo re ikutlwa e ka re motlhamongwe re ka kgona ka thuso ya morena re ka kgona go tsweletsa kopano gone kwa pele ka borone.
That's the reason I'm glad to see go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it.
Leo ke lebaka le ke itumetseng go e bona e tswelelela pele ga nnyennyane ka ntlha ya lebaka le le lengwe leo. Ke a dumela morena o tla re thusa go go dira.
Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, all's got five of them, Baron Bonnenberg.
Janong, lwa itse gona le ke rata botsamaisi ba me, ke na le bakaolungwe bangwe ba ba rategang Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, botlhe, ke na le ba le batlhano ba bone, Baron von Blomberg.
They're just very fine men, but there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another, sometimes that's contrary to what I think myself.
Bone ke fela banna ba ba siameng thata. Fela go na le fela sengwe ka ga fa o kokoanya setlhopha sa banna ga mmogo. Mongwe o na le selo se le sengwe, mongwe o na le se sengwe ka nako nngwe mo go ganetsanya le se ke se akanyang ka bonna.
So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat.
Jalo na ke ikutlwa o kare ke fela ke gololesegile jaanong. Re ka nna fela le nako e monate fela go phuta matsogo a dihempe tsa rona re bo fela re itatlhela ka tlhogo pele re bo re ja.
Think about rolling up your sleeves and having a big time. My first Bible was nature. I learned God through nature.
Ke akanya ka ga go phuta matsogo a hempe ya gago le go nna le nako e monate thata. Bible ya me ya ntlha e ne e le tlholego. Ke ithutile Modimo ka tlholego.
And I love to fish. I love to fish. And you like to fish, sonny boy? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy.
Me ke rata go tshwara ditlhapi. Ka foo ke ratang go tshwara ditlhapi ka teng. Le wena o rata go tshwara ditlhapi, morwa mosimane? Fa o rata go tshwara ditlhapi mme o rata mmaago o ile go nna mosimane yo molemo.
And even my conversion didn't take it all out of me.
Me le e leng tshokologo ya me ga e a go ntsha gotlhe mo go nna.
So one day I was up in the mountains of fishing away, I said for the benefit of this little boy.
Jalo letsatsi lengwe ke ne ke godimo kwa dithabeng ke tshwara ditlhapi, jaanong mona ke fela go sologela mosimane yo monnye yona molemo.
And I was fishing up there in the mountains and for the other little kiddies of course sitting around.
Me ke ne ke tshwara ditlhapi godimo koo ko dithabeng le ka ntlha ya bana ba bannye ba bangwe jaaka go solofetso ba ba ntseng fa tikologong.
And I was fishing trout. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting every this trout just in the next hole, you know, like that.
Me ke ne ke tshwara tlhapi ya metsi a e seng a letswai. Me ao, go a kgakgamatsa mo nakong ya dikgakologo. Ke tsamaya ke tswelele jalo. Me go ne go na le tlhapi e e tlwaelegileng ya metsi a e seng a letswai fela mo khuting e e latelang lwa itse jalo.
Just praising the Lord and having a big time. shout, sometimes drop my line down.
Me fela ki baka morena ibile ke na le nako e monate thata ke thela lo shalaba dinago dingwe ke la thelemola wa me kwa tlase.
I believe in shouting.
Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me, it just does something to me.
Kirumela moko teleni lo shalaba. Amen. Na ke tumami ke a dira ka gore ke a itse sengwe se a ntsaya mme se dira fela sengwe mo go nna.
So I've been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing, a lot of bear in the country up there in New Hampshire.
Jalo ke ne ke tsamaile nakwana e telelenyana mosong o mme e rile ke boa selo se se sa tlwaelesegang go na le bera e ntsi konageng golo koo ko New Hampshire.
I have a little camp up there where a fish at. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in.
Ke na le kampanyana golo ko kwa ke tshwarang teng ditlhapi. Ke ne ke na le tante e thomile tantenyana ya ntjanyana e ke nnileng ke tshela mo go yone.
And a black bear is the most mischievous thing there is. So an old mother bear and a couple little cubbies that got in there, and had they made havoc of my tent.
Me bera enzo ke selo se se bofirifiri go feta thata se se leng teng jalo bera ya mma e godileng le bananyana ba bannye e ne ya tsena teng koo ya bo e dira tlhakatlhakano ka tante ya me.
Now what do you think I ought to have done to that bear, little girl back there with that red hair back there? I ought to got after him really, shouldn't I?
Jaanong ke eng se o ka jang gore ke tshwanetseng ka bo ke se dirile bera eo mosetsana yo monnye kwa morago kwa ka moriri o mohubiri morago koo ke tshwanetseng ka bo ke e lateletse ka nnete a ke ne ke sa tshwanela.
But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine.
Fela fano ke se a se dirileng o ne a tsena mo teng a bo a kgagola ka tante ya me fa fatshe mme a gasagasetsa dilo tsotlhe kwa ntle a ba a ja dijo tsotlhe tsa me tse ke neng ke na le tsone foo mme o ne fela a iketlile thata.
So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs, and one little cub run off with her and the other went and run. He just sat there.
Jalo e rile ke tlhagelela. O ne a tshabela kgakala mme o ne a gotlela ko diberanyaneng tsa gagwe mme beranyana nngwe e nnye e ne ya sia ya tloga le ena mme e nngwe e ne ya se rate go sia ne ya nna fela foo.
And his back turned to me like this. And he was doing something. Now I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe I've been chopping around with some elders down there.
Ne e nkuraletse ka mokotla wa yone jaana. Mme e ne e dira sengwe mme ke ne ke sena sepe mo satleng sa me fa e se selepenyana sa kgale sa fa seatleng ke nnile ke poma ditlhatsana tse di boruma fa tikologong kgolo koo.
Well, she went off that far as, oh, I guess, that telephone pole out there, and she sat down.
Sentle, o ne a siela go kaya bokgakaleng jwa ao ke fopoletsa gore pale ela ya megala kgolo kwale a bo a dula fatshe.
She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it, he just kept sitting.
O ne a gotlela beranyana ena e godile mme yona ya seka ya motsaya tsia epe e ne fela ya dula foo.
I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. So
ke ne ka akanya ke eng se mogoma yo monnye yole a se dirang. Ke ne ka tsamaela gaufinyana. Ke ne ke boifa go atumela gaufi thata ke boifa gore o tla ngapa. Jalo, jalo.
I couldn't see a tree and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her because I know the nature of bear.
Ke ne ke sa khone go bona setlhare mme ke ne ke itse gore o ne a khona go pagama le ene jalo ebile ke ne ke sa batle go atumela gaufi thata le ena ka gore ke itse tlholego ya bera.
So I went just a little bit closer and you know what happened?
Jalo ke ne ka atumela fela gaufi ga nyenyane mme a lo a itse ke eng se se diragetseng.
Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them.
Jano na grata di papata. Ki baleba kae balona basimane ba rata di papata. Ao taka ao na basimane ba ba khurilen le bone ke ne ka bona ba tsholetsa diatla tsa bone kwa godimo rotlhe re rata di papata. Me nna ke di rata fela ibile ke rata go tshela di notsi mo go tsone.
Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know.
Killing mo Baptist lo aitsi seo ke se se re tsholang re lolame lo aitsi ke di notsi lo aitsi.
So, and listen, I don't sprinkle them, I really baptize them, I really pour it on where it's really good and heavy.
Jalo, mi re tsang ga ke di khatsi ka di kolobetsa ka mannete ke itshololela ka mannete teng kwa e leng molemo e le bokete ka mannete.
I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey.
Ga ke khatse fela e nyinyane fano le fale. Na ka mannete ke itshololela fa go tsone ke di dire ditlale ka dinotsi.
And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey.
Me ka nako eo lo a itse ke ne ke na le kgamelo ya dinotshi goloko halofo ya kelone ya kgamelo ya dinotshi mme dibera di rata tsina thata-thata.
So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. He got the...
Jalo he mogoma yo monnye yona o ne a tsene teng foo a bo a khurumolola setswalo sa kgamelo eo ya tsina mme o ne a dutse foo jaana ka kgamelo eno e nnye ya tsina ka fa tlase ga letsogo la gagwe jaana o ne a na le mme.
He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it.
O ne a sa itse gore a ka e ja jang jaaka wena o tla dirang lo a itse. Jalo o ne fela a sunyetsa leroo la gagwe le lennye mo teng a bo a le latswa jalo ebile a e latswa.
And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as it could be with honey.
Mme o ne a retologa go nteba mme mathonyana a gagwe a kgale a ne a fetogile mmete o kgomaganeng mpanyana ya yone e relela fela jaaka e ka kgona go nna ka teng ka tsina.
He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he can lick.
Ijo, ke ne ka akanya ka ga bokopano jo bo molemo jwa segologolo jwa mowa o o boitshepo fa re ne fela re bula kgamelo re tsenya seatla sa rona tlase ka mo kuraneng re bo re gora re nne fela re tswelela lo a itse fela re gora.
Oh my, I thought about a good old time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down a jar and lick away. Just licking away.
Ijo, ke ne ka akanya ka ga bokopano jo bo molemo jwa segologolo jwa mowa o boitshepo fa re ne fela re bula kgamelo re tsenya seatla sa rona tlase ka mo kuraneng re bo re gora re nne fela re tswelela lo a itse fela re gora.
And you know what the funny thing was though, after that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. You know what happened?
Mme a lo a itse selo se se neng se tshegisa e ne e le eng. Ntswa go le jalo morago ga mogomanyana yo a sena go gora mo gontsi ka fa a ka kgonang ka teng o ne a tlogela kgamelo e wela fatshe a bo a siela kwa ntle koo mme a lo a itse ke eng se se diragetseng.
The mother bear and the other little bear got to licking him. So getting the honey off.
Bera ya mma le bera e nngwe e nnye di ne tsa simolola go molatswa di tlosa tsina mo go ena jalo.
So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right.
Jalo sente, gongwe bokopano jwa rona bo tla nna sengwe se se tshwanang le seo. Ke a solofela gore re kgone fela go tswelela re bolelela ba bangwe le kgalalelo ya Modimo e fologela mo go rona. Go siame.
I'm glad to see you little children out. I'd like to tell you something like that. And maybe tomorrow afternoon we have more time and... we can talk a little more. We'll talk to dad and mother now about something.
Ke plela go bona bana ba bannye ba tile. Ke rata go le bolelela sengwe se se ja ka seo. Mme gongwe tshokologong ya ka moso re tla nna le nako e fetang mme re ka kgona go bua ga nnye go feta. Mme re tla bua le ntate le mma jaanong ka ga sengwe.
We're going to talk on demonology. In Psalms 103:1-3, we read these verses.
Ri ile go bua ka botimoni mo go Psalme 103:1 go fitla go 3 re bala ditimana tseno.
Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart.
Gantsi modiredi mongwe le mongwe le baruti ba banna kgotsa madi wa Bible o di itse ka pelo.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
Se go fatsa morena o ho mo wa me wa botho le tsotlhe tse di leng mo teng ga me se go fatsa leina la gagwe le le boitshepo.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits, who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases.
Se go fatsa morena o ho mo wa me wa botho mme o se lebale dithuso tsotlhe tsa gagwe yo o itshwarelang boikapo jotlhe jwa gago yo o fodisang malwetse otlhe a gago.
I want you to notice there, it was an all, who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Now can we bow our heads just a moment?
ke batalo le mkhong fo ine ile o the yo I tswarelang boikepo jotlhe jwa gago yo fodisang malwetse otlhe a gago jaanong a re ka oba ditlhogo tsa rona motsotso fela.
Our Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries.
Janun rarabal khodimo re go lebogela go nna go lokwano tshukologong eno. Re go lebogela bana bano ba bannye ba bantseng fa tikologong. Bone ke banna ba kamoso le basadi fa gona le kamoso fa Jesu a tla diega.
And our Father, we pray that you'll bless us now as we're talking now on your word and about the great enemy we have, Satan.
Me jano rara re arapela gore gore o tla re sogofatsa jaaka re bua ka lefoko la gago le ka ga mmaba o motona o re nnang naye Satane.
We pray, God, that you'll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God that'll withstand him tonight in every inch of his ground, Lord.
Re arapela modimo gore o tla re letla re baye ponagalo fa ntle seopo sengwe se se jaaka motšhini fano thata ya modimo e e tla mo kganetsang bosigong jono mo intšhing nngwe le nngwe ya bokgato jwa gagwe morena.
And showing that he don't have no legal rights at all, that Christ defeated him in our stead there at Calvary.
Mme re mo supetse gore kgotlhelele ena ga a na ditshwanelo dipe mo molaong gore keresete o mo fentse mo boemong jwa rona koo kwa go legotha.
When he died and he spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had.
Fa a ne a swa mme o ne a sulafaletsa magosana a bo a tima Satane ga thata nngwe le nngwe nngwe le nngwe e neng a na nayo.
And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray, amen.
Mme modimo re neele botlhale le kutlwisiso jaanong go itse le go tlhalosetsa batho ka foo e leng gore ba ka tla ba itse gore ba ka fodisiwa jang le go fenya Satane jang mo leineng la Jesu re a rapela, amen.
Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons.
Jaanong re ile go bua ka bodimoni mo metsotsong e e mmalwa lo utlwa mo gontsi thata ka ga medimone.
Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this.
Jaanong tshukologong ya kamoso motlhaope re tla wetsa. Ke ne ke batla malatsi a le mabedi a beke eno ntswa go le jalo go rera ka sena fela kgotsa malatsi a le mabedi a ditirelo tsa motshegare go bolela ka ga sena.
Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon.
Janong, selo santa selitimoni iling sone, luka batho ba le bantsi thata ba bolela ka ga matimoni.
Well now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. A fellow that torments is a devil, a evil one.
Sentle janong le demoni di abolo tso pedi di tswa mo lefokong le le lengwe mme mo sekgweng le bidiwa mothorisi mogoma yo o thorisang ke di abolo yo o busula.
He say, now the Bible today is to many people is some old back book that grandpa and grandma read or something like that.
Are janong Bible gompieno ke mo go ba le bantsi ko bathong ba le bantsi buka nngwe ya kgale e e beileng kwa morago e ntatemogolo le mmamogolo ba e badileng kgotsa sengwe se se jaaka seo.
There's not much to it. It's for the old folks and so forth. But that's wrong. It's for everybody.
Ga go mo gontsi ka yona ke ya batho ba ba godileng le jalo jalo fela mo go phoso ke ya mongwe le mongwe.
And demons are tormentors that torment us.
Mimi demoni ke ba thorisi ba ba thorisang.
Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology I'd say this though. The demon that comes into the soul is something that torments the soul.
Janong hona le mitimoni e tsenang ka mo moweng wa botho wa motho. Mimoki mo mokgweng wa go bua seela. Mo go tla nna nka bua sena le mororo le timoni le letsena mo moweng wa botho ke sengwe se se tlhorisang mowa wa botho.
Many times you can see a person maybe of insanity, Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane.
Dinako di le dintsi o ka bona motho gongwe wa botsenwa janong bona ba katswa ntswa go le jalo ba le motho yo o sokologileng ba tladitswe ka mowa o o boitshepo fela ntswa go le jalo ba nne kgotlhelele ba ba tsenwang lo a bona.
That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. Something that torments them.
Go jalo mo ga gona sepe sa go dirisana le mowa wa botho ke motlhorisi.
Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. God is not the author of sickness. No sickness comes from God.
Janum bulwetse jote, re tshwanetse re itseng pele gore bulwetse jote bo tswa kwa diabolong. Modimo ga se mosimolodi wa bulwetse. Ga go bulwetse jo bo tswang ko modimong.
God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed.
Modimo ka dinago dingwe o letlelela Satane a tsenye bolwetse mo go wena e le seme go busetsa kwa ntung ya Modimo fa o tlotse molao.
But sickness in its beginning come from the devil.
Fela bolwetse mo tshimologong ya Jone bo tswa kwa diabolong.
Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death?
A o ka khona go gopola motho yo o tla dumelang gore Modimo rara wa rona wa le godimo o ka nna mosimolodi wa selo se se jaaka bolwetse le loso?
No, he isn't. Never was, never will be.
Sentle nyaya ga a jalo, ga a ise a nne le ka motlha ga a tle go nna jalo.
God permits death because of disobedience. God permits death.
Modimo o letlelela loso ka ntlha ya tlolo molao. Modimo o letlelela loso.
As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. But the word death means separation.
Jaaka mokwadi a le mongwe a buile, gotlhe mo loso lo ka go dirang Modimo o go panetse mo karakeng mme gore gogela ka ko boleng teng jwa Modimo, modumedi, fela lefoko loso le kaya tomololo.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life.
Yeso ne are, ena yo ukwa mafoko ame, me adumela mo ena yo ntumileng, ona le botshelo jwa bo sa feleng.
And he said, I am the resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Me o ne a re ke nna tsogo botshelo yena yo o dumelang mo go nna ntswa a ne a sule ntswa go le jalo o tla tshela mme le fa e ka nna mang yo o tshelang ebile a dumelang mo go nna ga a kitla a swa.
And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves, but he shall never die.
Me re pega mebele ya mongwe le mongwe mo godimo ga botlhoka boitshepi jwa lebitla la rona fela ga a kitla a swa le goka.
Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth.
Janong falota tlokomela fa ane a bua ka ga Lazarus, o ne a re Lazarus o robetse.
The disciples, man like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought.
Ba rutwa banna ba ba jaka rona ba ne ba re ao fa a robetse o dira sentle ena o ne a raya gore o ikhuditse se ba neng ba se akanya.
But he come and talked to them in their language. He said, he's dead, what you believe. But said, I go waking, waking.
Fela o ne a tla me a bua le bone ka loleme lwa bona o ne a re o sule so le se dumelang fela ne a re ke a go motsosa motsosa lwa bona.
See, when your death means separate.
Lwa bona fa wena o loso le kaya lomolotswe.
Now, if one of you should, one of your family die or something, he is, if it's converted, they're not dead.
Janong. Fa mongwe wa lona a tshwanetse mongwe wa lelwapa lwa gago a swa kgotsa sengwe ena o fa a sukologile bona ga ba a swa.
They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God.
Bona ba sule mo mogopolong wa botho fela bona ba kgaogantswe go tloga mo go rona fela bona ba fela mo boleng teng jwa Modimo.
They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die.
Ga ba swa mme ba ka se kgone go swa ga go kgonege gore bone ba swe
Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." So he can't die.
Jesus ne are ena yo ukwa mafuku ame ibile adumela mogo ena yo ntometseng ona le botselo job sakutling me ga akitla a tsena ka mo katholong fela o fitile go tlogalo song go ya botselong jalo ena a ka se khone go swa.
Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. He's got it because God has given it to him.
Sengwe le sengwe se se sa seng sa bo senang bokhutlo se ka se kgone go nyelela ke botshelo jo bo sa nyeleleng. O na le jone ka gonne Modimo o bo mo neile.
And not meritorily, it's unconditional. God gives it to him.
Mme e seng ka go bo tshwanelwa go neelwa ke mo go sa tlhokeng lebaka. Modimo o bo mo neile.
God calls. No man could come to God except God called him. Jesus said, "No man can come to me except my Father calls him, draws him."
Modimo o a bitsa, ga go motho yo katlang go Modimo fa e se fa Modimo a mmiditse. Jesu ne are, ga go motho yo o katlang kwa go nna ntleng ga gore re a mmitse, a mgoge.
Is that right? So it's God and all. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that.
Ah, go jalo. Jalo ke Modimo mo go tsotlhe gongwe tshokologo ya kamoso re tla tsena ga nyennyane go feta mo go seo ka gonne ke batla go lebagantsha selo sena sa bolwetse ko go lone gore lotle lo bone seo.
There was a time when we become germatized and our great-grandfather, you know that, doctor knows that.
Go na le nako e ka yona re neng ra fetoga go nna ba ba dirilweng peo mo go ntate mogologolwane wa rona.
Well, you do too, you Bible readers. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. That's right.
Sente, lo adira le lona, lona babadi ba Bible, lo aitsi peo ya botshelo e simolotse mo ntate mogolo kgolwane wa lone go fetogeng go nna peo ya botshelo mme ya tlhagelela ka ntate mogolo wa gago ya tloga ya tsena ka mo go rrago e tloge e ye ka mo go mmago le fa o leng teng jaanong. Go jalo.
Scripture even teaches that. Here's the scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? So see the germ become back there.
Lekalo le lone le ruta seo. Lekalo la lona ke lena fa lo le batla. Ke dumela gore le rile gore Lefi o ne a ntsha tsa bosome fa a ne a le mo lothekeng lwa ga Aborahama yo neng a le ntate mogologolwane wa gagwe. A mo go jalo, jalo lwa bona peo ya botshelo e ne ya nna teng kwa morago koo.
But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in his own image. Spirit of man.
Fela mewa ya lone ya botho e ne ya bopiwa pele ga motheo wa lefatshe motlhang Modimo a neng a bopa motho mo setshwaneng se e leng sa gagwe mowa wa motho.
Not a man in his own image, but man in his own image.
E seng monna mo setshwanong se e leng sa gagwe fela motho mo setshwaneng se e leng sa gagwe a lo a bona.
And then he made them male and female before he ever had a man in the dust of the earth.
Mifo ena one abadira tunanyana le tsadi pele ga tota a ka nna le monna mo loruleng lwa lefatshe.
Which we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God, now it's between the line, but when you see it, it comes right up with the line thing.
Keletsa o ka re ka bo rena le tshono mo tshukologong eno re tsena go ya rona re bo re boela morago ka mo seo re bone fela ka fo Modimo jano ke kakanyetso fela motlhang o le mogang go tlatloga gone ka go tlhaloganyega.
How that God back in the beginning what he did there and how he moved down into the earth and how that he made man in his image.
Ka fo Modimo morago kwa bogologolo tala kwa tshimologong se a se dirileng koo ka fo a neng a tsena mo lefatsheng le gore ka fo a dirileng motho mo setshwanong sa gagwe.
And then God turned around and was made in the image of man to redeem man.
Me khatloga Modimo a retologa a bo a dirwa mo setshwanong sa motho go rekolola motho.
Now when God made man in his image, he was a spirit man.
Janong fa Modimo a ne a dira motho mo setshwanong sa gagwe motho o ne a le motho wa mowa.
And then there was no man to till the soil. Then he created man out of the dust of the earth.
Now chronologists
and so forth, and these people search and get old bones and so forth, and believe in evolution. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. No, sir,
because a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey's been a monkey, a man's been a man. That's right.
Nyaya ra gobane no no nyane inile ile no nyane e sale go tloga modimo a idira no nyane le tshone inile ile tshone motho o nile a le motho go jalo.
Now I was talking to a doctor here a while back in Louisville. He said, "Why, Reverend Brown?"
Janong ke ne ke bua le ngaka fano lo bakanyana le le fitileng mo Louisville. O ne a re gore Moruti Branham,
I was talking about how the natives of Africa, how they eat. Just go down by the old, some of the awful things you'd ever see how they would eat.
Ke ne ke bua ka ga ka fo baba tsadileng kwa Afrika ka fo ba jang ka teng ba ya fela go loka ao dingwe tsa dilo tse di boitsegang go feta thata tse le kanoko nngwe o kileng wa di bona ka fo ba etleng ba je ka teng.
Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around, maggot and all, don't make any difference to him. See?
Ba nopa fela dilo tse di kgotleletsegileng diboko mo go tsona ba di tlotlhore fela diboko le gotlhe ga go dire pharologanyo epe mo go bona lwa bona.
They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh yes they are. They sure are human.
Ba ne ba re ba nwa sengwe le sengwe ga go dire pharologanyo se go leng sone. O ne a re fela Moruti Branham batho bao ga se batho. Ke ne ka re ao ee ke bone, bone go tlhomame ke batho.
I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it.
Ke ne ka re selo se se gaufi go feta thata le motho mo tlholegeng ya dibatana ke chimpanzee. Mme lonelwa le ka ka dinyaga di le dikete di le nne go dira lo bone ngunanguno e le nngwe go tswa mo chimpanzeeng eo, mme ga a kgone go dira seo.
I said, because he can't think. He has nothing to think with.
Ke ne ka re gobane ga a kgone go akanya. Ga ana sepe go akanya ka sone.
Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that.
Aolo nalo ka moruta dilonyana jaaka pitsi, gee le haw, kgotsa lwa mo tsenya dikgalase, kgotsa a goge motsoko o mokima, kgotsa a itekatekanye fa baesekeleng, a pagame pitsi kgotsa sengwe se se jaaka seo.
It's just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal.
Mefela jaga gili ho ko pitseng khotsa wheat ko ntjoeng khotsa sengwe se se jaga se ke ne kare yona ke phologolo.
But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen.
Fela lo ntetle ke boele kwa Afrika ko morafeng o sena ga go feta thata o bana nao me o ke morafe o monnye wa Masarwa.
Now I said probably his great 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 grandfather never saw a white man or nothing.
Me ke ne ka re ko teng tatagwe mogologologologologolwane ga a ise a bone lekgowa kgotsa sepe.
The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. And he eats what he can get his hands on.
Selo se le sengwe se a se itseng ena ga a itse le e leng gore letsogo la moja kgotsa la molema ke lefe. Selo se le sengwe se a se itseng ke go ja, mme ena o ja se a ka se fitlhelang.
But human flesh, anything else, don't make any difference to him. Just so he eats.
Le fa e ka nna nama ya motho kgotsa sengwe le sengwe se sele ga go dire pharologanyo epe ko go ena fa fela e le gore o a ja.
But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Why? He's got a soul.
Fela e re ke motseye a le kwa bokgolong jwa dinyaga di le tlhano, mme kwa bokgolong jwa dinyaga di le lesome le botlhano o tla bua seisimane se se siameng ebile a nne le thuto e e siameng goreng o na le mowa wa botho.
God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have to preaching around here all over America to the people over and over and over, begging, persuading, and everything.
Mudimu o mo dirile motho, mme ena o na le fela tshwanelo e e kalo go tshwana ya go ukwa efangedi mo bonnyennyaneng gangwe jaaka re na le yone ya go rapela fa tikologong fano gotlhe gotlhe fa Amerika ko bathong gape le gape le gape ebile re kopa re tlhotlheletsa go amogela sengwe le sengwe.
Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir.
A ena a utlwe gangwe fela me lomo le beng a gweletsa e bile a tabogela kwa altareng ka bonako tota tota lwa bona era.
That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and that poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus.
Seo ke se pelo ya me e leng sone mokaolongwe gompieno fa ke akanya ka ga Aforika le tsone dietla tse di humanegileng tse dinnye tseo tse dintsho di thatloga di re mokaolongwe Branham gangwe gape ka ga Jesu.
Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Just as quick as I get money enough up, I get over there too.
Ao bukolo tloko. Go sengwa ka mo go nna se epa e bile se sha. Fela ka bonako fa ke tla amogelang madi a lekaneng ke a golokole le gone.
That's what I do with every penny I get. Everything God knows besides just what I can eat and most people give me my clothes.
Seo ke se ke se dirang ka ledi lengwe le lengwe le ke le ponang. Sengwe le sengwe, modimo o a itse ntleng ga fela le se nka kgonang go seja, mme batho ba le bantsi ba nkabela diaparo tsa me.
And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it.
Me fela se ka buitsana nka khonang go tshela ka sone ka bonna fela go batlile go nna jalo jaaka nka khonang ka teng ke a latlhela gone ka fa letloleng la bo anamisa tumelo le goromente e le rulagantseng ga ke duelele le e leng lekgetho la dituelo mo go yone.
To get up $3,000-$5,000 and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer and I'll know what I answer for.
Go bona go fitlhelela kwa go dikete di le tharo kgotsa di le nne di le tlhano tsa didolara mme ke di tsaya go ya moseja ka kolo mme ke rerele batho efangedi e ke itseng gore ka letsatsi le le ke tla tshwanela ke e arabele mme nna ke tla itse se ke se arabelang.
I used to want to go in a city and hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to Red Cross and so forth.
Ke ne ke tlaetse go dira fa ke ne ke ya ko motseng mogolo ke ne ke tle ke nne le bokopano jo botona kgale kwa morago fa ba ne ba na le madi a mantsi mme ba ne ba tle ba nne le matsholo a matona le dikete tsa didolara ke ne ke tle ke di neye sefapano se se hubidi le jalo jalo.
No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car, the big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir, no indeedy.
Janong e seng go ba ita ganya gope fela go fologa ka mmila mo koloing ya didolara tsa dikete di le nne ba tsentse diphatlo tse ditona tsa mekgabisa ya time money ba goga sekarete ya se setona le didolara di le makgolo a le matlhano ka beke tsa madi a batho ba ba lwalang nyara nyaruri.
As soon as you get out of the city, they set a holy rollers and everything like that and making fun and down in the religion that we're standing up for? No, sir.
Mika tse fela fa o sena go tswa mo motseng mogolo ba ne ba re ba bidika me ba ba boitshepo le sengwe se se jaaka seo mme ba dira metlae ba bile ba tlao ba bodumedi jo re bo emelang nyara.
I take it myself and before God is my judge I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship it's given correctly.
Ke a tsaya ka bonna le fa pele ga modimo jaaka moatlhodi wa me ke a tsenya mo tirong ya fanke dikole jalo gore ke itse gore ka letsatsi leo le nna ke tla motlhang ke tla tshwanelang go neela pego ka ntlha ya boeteledipele jwa me e tla bo e neelwa ka nepagalo.
That's exactly right, because I realize as I treat the people I'm treating God.
Mo ke tota-tota mo go siameng ka gore ke a lemoga fa ke direla batho ke direla modimo.
Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ.
Fela mokgwa wa me wa go akanya mabapi le lona ke mokgwa wa me wa go akanya mabapi le Keresete. Mme mokgwa wa lone wa go akanya mabapi le nna ke selo se se tshwanang mo go jalo mabapi le Keresete.
Now, to see a people like that and see how that a human being then with an immortal soul now that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in his own will gave it to you.
Janong go bona batho jalo le go bona gore motho ka lebaka leo ka mowa wa botho yo o swang jaanong yo o kgonang go tlhokafala ga a kgone go nyelela ga a kgone go dira sepe fa e se go nna le botshelo jwa bosakhutleng jwa modimo ka go ipusa mo thatong e e leng ya gagwe a lo bo neileng.
And let me correct this just a little bit or say something. Somebody's going to go and say Brother Branham is a Calvinist.
Me janong ka ntlha eo janong nna. Anna ke baakanye sena fela ga nyenyane kgotsa ke bue sengwe mongwe o ile go tsamaya mme a re mokaolongwe Branham ke mokhalefine.
No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Armenian. See?
Nya nna ga ke jalo ke mo kalifini fa fela bo kalifini bo le mo bibleng fela fa bo kalifini bo khelogela ntle ga bible kana go eo nna ke mo armeniene lo a bona.
I believe in holiness and I believe in Calvinist too, but both of them, one ran out on the limb and went this way and one ran out on the limb and went that way.
Ke dumela mo boitshepong ebile ke dumela mo bo kalifining le jone fela bobedi jwa tsone nngwe e tabagela ntle mo kaleng e bo e tsamaya mo tseleng ena mme e nngwe e tabagela ntle mo kaleng e bo e tsamaela tseleng ele.
If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up.
Fa go ka bo go se ka ntla ya buka ya ba Efeso go ibusa le go ibaya mo lefelong le le siameng kwa modimo a dirileng re ka bo rothe re tlhakatlhakane gotlhe.
But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the Holiness and the Calvinist too, the Armenian.
Fela tso pedi dina le tuto ya kereke fela tsone di fetos mo gontsi thata mo e sa tholeng e kgatlisa nngwe le nngwe mo ke ba boitshepo le makalifini le gape mo armeniene.
Now Calvinist has something true. I believe that the Calvinistic doctrine.
Janong bakalifini ba na le sengwe se se leng boammaaruri ke a dumela gore tuto ya kereke ya makalifini.
I believe this in security. I believe the church has eternal security.
Ke dumela sena mo tshireletsegong. Ke dumela gore kereke e na le tshireletsego ya bosakhutling.
Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right?
Madi mongwe le mongwe wa Babele o itse seo ka gore Modimo o setse a buile gore e tla bonala ka kwa e sena selabe. A go jalo ka lebaka leo e ile go nna koo a moo go jalo.
The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church.
Baibi kereke isireletsegile ka bosakhutling. Janong a lonelo mo kerekeng ke selo se se latelang. Fa lo le mo kerekeng go siame lo sireletsegile le kereke fela go botoka lo neng mo kerekeng.
And how do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in a book? No, sir.
Me lo tsena jang mo kerekeng ka go neelana diatla nyaya go tsenya leina la gago mo bukeng nyara.
By one spirit we're all baptized into one body, and that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one spirit.
Ka mo wa o le mongwe rotlhe re kolobeleditswe ka mo mmeleng o le mongwe mme mmele o Modimo ao a tlotseng kwa kgolokgota o ne o le mmele wa Jesu Kriste mme rona re kolobeditswe ka mo mmeleng oo ka mowa o le mongwe.
We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us. Nothing can touch us.
Rena le tsireletso go ya bosakhutling fa fela re le mo mmeleng wa ga Kriste ga go sepe se se ka re lomololang ga go sepe se se ka re khomang.
If you go out, you go out by your own will.
Fa o tswela kwa ntle o tswela ntle ka thato e e leng ya gago.
But just as sure if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too.
Fela jaaka o thumame fa o le mo mmeleng wa ga Kriste fela jaaka go tlhomame gore Jesu o tsogile basweng le wena o tla tsoga.
God's already done that. You can't sin. Or you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because his sins atones, his blood atones for my sins there. See, I can't sin.
Modimo o setse a go dirile ena o ka se kgone go leofa ao wena o a dira nna nka tswa ke le molefu mo mathong a gago fela fa e le gore ke mo go Kriste Modimo ga a bo bone ka gore maleo a gagwe a letlanya madi a gagwe a letlanyetsa maleo a me koo lwa bona ga ke kgone go leofa.
He is born as God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see?
Yena yo tsetseng ke Modimo ga a dire boleo gonne ga a kgone go leofa peo ya Modimo e sala e le mo go ena le wa bona.
He's willing to, if he's makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. If he's a real Christian, he will do it.
O ena wa rata fa a dira phoso go tlhomama ena gone ka nako eo o a rata go e ipobola fa a le mo Kriste wa popota o tla go dira.
If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. That's right. He hasn't got nothing to begin with. But if he's a real Christian,
fa anna atsana o supegetsa gore ena ga ana sepele kwa tshimologong go jalo ena ga ana sepele kwa tshimologong fela fa a le mo Kriste wa popota.
Now here you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburrs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right?
kone fano o jwala tlhaka ya korong ka mo mmung e tla tlhola e le tlhaka ya korong bom mafela ruri ba ka tswa ba le kgotlhe go idukuloga le sengwe sesele fela yone e tla tlhola e le tlhaka ya korong fa fela e ntse e tshela a go jalo.
And if a man's really born to the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out yonder in the world and out here. No, sir. No.
Me fa motho a tsetswe ke mowa wa modimo ka mannete ga a ka fa teng le ka fa ntle le kwa morago le kwa pele le ko le kwa ntle kwa lefatseng le kgolo ka fano nyara nyanya.
You're not a cockabur one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir.
Ga o mmofela ruri letsatsi lengwe o bo o nna tlhaka ya korong letsatsi le le latelang modimo ga ana mo tshimong era.
If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church.
Fa wena o tsetswe ka mowa wa modimo wena o mokreste go tloga nakong eo go tsamaya o sepela mme ka nako eo wena o yo o sa swing le modimo mo go jalo fa o le mo kerekeng.
Now let's talk about the death side. Now how could a person on that estate and that kind of a condition ever be sick?
Janong a rona re bueng ka ga fa lo tlhakoreng lwa loso janong motho mo bonnong jo mo mohuteng wa boemo jo a ka lwala jang le ka nako epe.
Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed.
Ke ka gore mmele wa gago ga o ise o rekololwe mmele wa gago ga o a rekololwa.
No matter how good you are and how saintly and how holy, how much Holy Spirit, that's only your soul.
Go sa khatalesege ke gantsi ga kae ka fo o leng molemo le ka fo o leng boitshepi ka teng ka fo o leng boitshepo ka teng le thata ka fo o nang le mowa o boitshepo mo ke fela mowa wa gago wa botho.
And your soul is not completed yet. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation.
Mme mowa wa gago wa botho ga o ise o felelele ka nako e. One o na le fela tshegofatso tsholofetso ya modimo e e leng peelelo ya pholoso ya rona.
But now if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection.
Fela jaanong fa re sena peelelo epe ya tsogo ya rona go se phodiso epe ya selegodimo go raya gore ga ke tle go nna le tlhomamiso epe kgotsa sepe go netefaletsa gore go na le tsogo.
Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back under, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it.
Fela jaaka fa Kriste a sa tshele mo pelong ya me fa ke pateletsega go tsaya go tswa mo phekamong ya mohuta mongwe wa monagano kwa morago kole ke tshwanetse ke dumele golo gongwe jalo sentle ka lebaka leo ke tla bo ke le melaedinyana wa gone.
And that's the reason over in Africa when they come, here come missionaries up bringing thousands of those natives and there's packing little mud idols and everything else is because that they had just heard the psychic side of the Bible. That's right.
Mileo ke le baka kole ko Africa fa bone ba tla fano go tla bana misa tumelo ba tlisa batsalela ko ba ba dikete bao me ba ne ba phutetse midimunyana ya diseto ya khale ya seretse le sengwe sesele ile ka gore bona fela ba ne ba fetsa go ukwa le thakorela tsa bodupe jwa Bible go jalo.
My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there, but when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God.
Me kereke e le nyame ke Baptist, Methodist, Presbyterian ne botle ba ba tseneng teng fo fela irile ba bona thata ya modimo mo tshupegetsong mo gone ga go tsepamisa ba ne ba itse kana go e gore modimo o ne e le modimo.
But now what starts this sickness? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease, just the same as you as a spirit before you become a human being.
Fela jano ke se se simololang bolwetse jona jano selo santla ke mowa pele ga bonna bolwetse fela go tshwana jaaka wena o ne e le mowa pele ga o ne o fetoga go nna motho.
Now I'm going to take Brother Willett here as an example.
Jano ke ile go tsaya mokaolongwe Willett fano jaaka sekao.
Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing, and then the first thing God gave us a life.
Mokaolongwe Willep nna go ne go na le nako fa wena le nna re neng re se sepe mme selo sa ntlha modimo o ne a re naya botshelo.
And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms.
Mi are tseng iring fa ke tsaya mmele wa gago tsukologong eno wena o dirilwe ka sekgopa sa disele tse di tshwaragantsweng ga mmogo ke di atomo.
And now someday them atoms will be destroyed if Jesus tarries. You'll go on back. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air.
Mi janong letsatsi lengwe di atomo tseo di tla nyeletswa fa Jesu a santse a di egile o tla tswelela o boele morago tsone di tla bo fela di le jaaka di ne di le ka teng kwa tshimologong di boele ka mo phefong.
But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another, Brother Willett, just like that one, only younger when he was at his best.
Fela motlhang mowa wa gago o boang di atomo tseo di tla phutega mmogo gape jaaka mowa ono di bo di busa mo kaolong ya Willett fela jaaka yo mongwe ola fela a le motanyana ka nako e a neng a le kwa a leng botoka go feta thata ka bo ene.
When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in.
Motlhang motho a feta bogolo jwa go ka nna dinyaga di le 25 ena o fitlhela matsutsuba a le mmalwa ka fa tlase ga matlho a gagwe le meriri mengwe e e botuba e tlhagelela.
It's going to be because death's after you, and one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you.
Go ile go nna teng ka gonne losolo setse morago mme lengwe la malatsi ano le ile go go tsaya go sa kgathalese gore o mang le ile go go tsaya.
But it gradually, you'll get in a corner here and God will get you out of that corner, you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you.
Fela ka iketlo, o tla tsena mo kgogometsong fano, mme modimo o tla go ntsha fa kgogometsong eo, o bo o tsena mo kgogometsong fano, loso lo tla batla le go tsaya, mme go lo ka fano, fela morago ga lebakanyana le tla go tsaya.
But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do,
fela ka nako eo se loso le kgonang go se dira le tla fitlha kwa maatleng a feleletseng a lone mme ka lebaka leo kwa fa le weditse gotlhe mo le kgonang go go dira.
When God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, 25. For death set in.
Motlhang modimo a go neetseng botshelo jona mme wena o ne o le mo bosiameng jo bo fetang thata jwa gago kwa go ka nna 23, motlhang o tlang ka mo tsogong o tla boa fela tota-tota jaaka o ne o ntse ka teng fa o ne o le bogolo jwa 23, 25 pele galose le ka tsenelela mo teng.
Death will have everything that it can do. It's set in there, but you'll come right back where you were.
Loso le tla tsa sengwe le sengwe se le ka kgonang go se dira le ne la tsena mo teng foo fela o tla boela morago gone ka tsela e o neng o le ka teng.
Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now, you come cell after cell and lay it apart, you're on a platform, after each cell in your body.
Jaanong fa nngwe le nngwe ya disele tsa gago mo mmeleng wa gago a re kanokeng jaanong otle fa seleng morago ga sele fa seleng morago ga sele o be o e kanoka fano fa seraleng morago ga sele nngwe le nngwe mo mmeleng wa gago.
You'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. You have to look under scope glasses.
O tla go lo kwa peong e nyinyane ya botshelo kwa o simolotseng teng e ka se boneng ka leitlho la tlholego o tshwanetse o lebelele ka fa tlase ga galase e e oketsang tebego ya dingwe tse di nyinyinyane.
I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread.
Ke bone peo ya botshelo fa tlase ga galase e e oketsang tebego ya dilwana tse di nyinyinyane e lebega jaaka thale e nyinyinyane.
And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell.
Me selo santa se se simululang ke gone mo mokwateng. Go jaaka le hutonyana eo ke sele ya ntla ennye e kokotletsegang kwa godimo ga sele.
Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ.
Janong. Fa ke ne ke pateletsega go tsaya sele e le nngwe eo e mongwe le mongwe wa lona a tswang kwa go yone sele e le nngwe e nyinyinyane peo ya botshelo.
What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell.
Peo ya botshelo ke eng? Peo ya botshelo ke mo go nyenyane, mo go nye go feta thata ga sele.
Well, what's after that? Now tuck you down from every piece of you down to this one little cell. And I haven't found you yet. I've just got your cells laid out.
Sintle, ke eng se se latelang morago ga seo? Jaanong, ke lo fokoleditse go tloga kwa go setoke sengwe le sengwe sa gago go fitla kwa go sele e nnye e le nngwe eno, mme ga ke ise ke go bone ntswa go le jalo, ke kanotse fela disele tsa gago.
Well then, next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet.
Sintle, ka nako eo selo se se latelang disele tsa madi le disele tsa nama, le fa go ka nna eng e go leng yone, ke di kanoka tsotlhe golofano, fela ga ke ise ke go bone ntswa go le jalo.
Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life.
Janong ke fitlile kwa peong ya botshelo e le nngwe janong. Sintle, ke ile go aroganya sele e nnye eo. Janong wena o kwa kae botshelo jwa gago?
The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man.
Me botshelo bo dira sele ya ntlha e leng peo ya botshelo go tloga foo sengwe le sengwe jaaka tlholego ya sone, ntsa jaaka ntsa, nonyane jaaka nonyane, motho jaaka motho.
Developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being. Developing of cells. Now that was ordained of God to be so.
Disele tse di golang, sele mo godimo ga sele, sele mo godimo ga sele, di fitla kwa o leng kwa teng motho go gola ga disele. Jaanong mo go ne ga laolelwa ke modimo go nna jalo.
Well now what about a cancer? Let's talk of him a little bit.
Fela, jaanong kgato eng ka ga kankere, a re bueng ga nyenyane ka ga yone.
Now God gave you your life, and say here you are today, here I am, there's nothing on my hand. But there might be a cancer on my hand sometime.
Janu mudimu o neile botselo jwa gago. Me akanya wena o fano gompieno na ke fano ga go sepe mo seatleng same. Fela go ka tswa gona le kankere mo seatleng same na kongwe.
Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him.
Sintle, kankere eo itlile jang ko. Are boneng se kankere eo e leng sone. Janong are e kano keng. Are yeng go e tsaya.
Now he's a bunch of cells too. Do you know that? Tumor, cataract, any of those things are cells.
Janong yona ke se khopa sa di sele le yone. A lo ne lo itse seo? Kuruga lotha ngwe le ngwe ya dilo tseo ke di sele.
They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some looks run streaks of red cancer. It's like long red threads that runs through and
ga dina popego epe dingwe tsa tsona di a keketsega, mme tse dingwe di lebega jaaka segokgo, mme tse dingwe di lebega di tlhagisa mela kankere e khubidu, fela jaaka ditlhale tse di telele tse di khubidu tse di fetang fa gare mo mme.
Then there's a rose cancer which usually comes on of the breasts of a woman. It's like pancakes laying on one another and then they go spraddling out and they just grow anywhere.
Me fo khona le kankere ya rosa e ka tlaelo e tswang mo letseleng la msadi go jaaka dikuku tse di se papati tse di kholokwe dintsingwe mo godimo ga engwe me fo di tloge di patlalale mo tikologeng me tsona di mela fela gongwe le gongwe.
Sometimes tumors are lopsided this way long oblong and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form, but it's the developing of cells.
Dinako dingwe dikuruga di lekeke ka tsela e di telele sebopego sa lee le sengwe le sengwe ga di na sebopego sepe ka gore tsone di jaaka mowa o senang sebopego fela ke go gola ga disele.
It's a bunch of cells that say in you right now is a tumor or a cancer. This developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you. It's living on the bloodstream.
Ke se go pasa di sele tse di jaaka mo go wena gone jaanong ke kuruga kgotsa kankere ke di sele tse di golang di gola di gola di gola e a ja e gopa botshelo go tswa mo go wena e tshela ka motswedi wa madi.
Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shut your eyes off.
Dita di tsaya mamina a leitlho di bo dimela gone mo godimo ga one di ikurumetsa fa godimo di tswalela matlho a gago a se bone.
Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs.
Dingwe tsa tsona di atla di bo di sikadi jaaka khotlolo e tona e tlang ka mogare fela o monnyinyane.
There's nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. Nothing to the size of the germ.
Ka go sepe mo bogolong jwa one, bogolo jo bo tshwanang jwa mogare bo dira tou, bo dira letsetse le le nyinyinyane lo wa bona ga go sepe mo bogolong jwa mogare.
And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some become spirit, torments the soul.
Me dingwe tsa tsone di tsa se bopego sa mmele, tse dingwe ga di ke di dira, me tse dingwe ga di ke di tsena ka mo di seleng, tse dingwe di fetoga go nna mowa, di bogisa mowa wa botho.
We'll try to get that part, I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can, where that soul spirit comes and how down under here.
Re tla leka go bona karolo eo. Ke tla tlogelela karolo eo tshokologo ya ka moso fa nka kgona kwa moweng o wa botho, mowa o tlang teng le ka foo golo fa tlase fano mme.
Now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that.
Jaanong ditsala ga ke buise go tloga fa mohuteng mongwe wa phekamo ya monagano ke berekane le medimona ka dinyaga mme lo itse seo.
If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes.
Fa fela lo ne lo itse selo se morago ga ditirelo di sena go fela fa bosigong se se diragalang ka nako nngwe.
You don't know, remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about.
Ga lo itse ga go legelang fa o bolola kgatlhanong le mowa mongwe go botoka wena o bo o itse se o buang ka ga sone.
Just don't stand there and carry on because it ain't going to do any good. But when actually a demon has to obey you, he'll recognize it.
Se emi fela fo o bo o tswelela ka gonne ga go tle go dira botoka bope fela tota tota fa modimoni o tshwanetse o go obamele o tla go lemoga.
It ain't how loud you holler, it ain't how much oil you put on, it's what's back here that he'll recognize. It's the truth. Jesus just said to him, come out.
Ga se ka modimo o mogolo ka fo o goeletsang ka teng, ga se bontsi jwa lookwane le o le tshasitseng, ke se se leng fa morago fano se o tla se lemogang.
Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? He said, why couldn't we cast him out? He said, because of your unbelief. Come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. They recognize authority.
Ne are tswaya mo go ene musimane o ne awa abo a nna le tiragalo e botlhoko go feta thata ya mototwane e le kana kongwe a kileng a nna le yone lo a bone one a le mo gataolo.
Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing, some priest's sons.
Bonam basimane bao goloko ba kaila kaidi bao ba ba boneng Paulo a khurumeletsa ntle bo diabolo ba ne bare re khona go dira selo se se tshwanang ba ra ba mo peresiti mongwe.
So they go out to win cast out devils, Acts 19.
Jalo he ba ne ba fologa ba bo bare re khona go khurumeletsa ntle bo diabolo ditiro 19.
They went out to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now in the name of Jesus who Paul preaches.
Ba ne ba fologela kwa go monna yo o neng a na le bolwetse jwa mototwane mme ba re re a go laela ka Jesu tswaya mo go ene. Diabolo o ne a re, jaanong mo leineng la Jesu yo Paulo a mo rerang.
The devil said, now I know Jesus and I know Paul, but who are you? You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had to fit themselves and run out into the streets.
Diabolo o ne a re, jaanong ke itse Jesu gape ke itse Paulo fela lone lo bomang. Lo a itse go diragetseng ba ne ba tlolela mo monneng yo ba kgagola diaparo tsa bone mme ba ne ba nna le tiragalelo ya mototwane ka bo bone ba bo ba tabogela kwa ntle ka ko mmileng.
Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening.
Yone medimono eo e a tshela gompieno jalo go na le bogogotlo jo bontsi mona ke kereke maitsibueng ano.
There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. That's what brings reproach upon the real cause. That's why you have such a hard struggle.
Hona le bo khotlo jo bontsi mo lefatseng khompieno bo bidiwa podiso ya sele godimo jo bo tshwanetseng bo thibelelwe mo ke mo khutlisang khobo mo maikemisetsong a mannete mo ke le baka le lona le tshokolo e bokete jana.
There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing to cost.
Go dilana di le dintsi tse go tweng ke bodumedi gompieno tse di tshwanetseng di thibelelwe. Ga go sepe fa e se tsamaiso ya ditumelwana.
That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. But we're America. That's the way to be.
Ke se se dirang kereke ya nnete ya Modimo e nne le tshokolo e bothata jaana ka yone fela rona re America. Lo a bona, eo ke tsela ya go e latela.
God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together, but by their fruits you know them.
Modimo a re korong le merara le ditshetlo di gotse ga mmogo. O se leke go di somola, di tlogele di gole ga mmogo, fela ka maungo a bona o a ba itse.
There's no fruits while there's no life. There's nothing there.
Ga gona maungo, goreng, ga go botshelo bope, ga go sepe foo.
Now watch this cell. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth.
Janung lebelelang sele eno arereng ka sekai jaga nako entsi kankere e khubidiu ka tlaelo e tlhasela sebopelo sa msadi matsadi a msadi le jalo jalo.
Now let's take that fellow down now on his cells, this cancer.
Janung mo are tseyeng seo mkhuma yo ko janung mo seleng ya gagwe kankere ena.
Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Are you aware of that? Everything in the natural types of spiritual, regardless.
Janung kankere, sengwe le sengwe sa ga tlhologo se tshwantsha sa ga semowa, a o lemoga seo, sengwe le sengwe mo tlhologong se tshwantsha sa semowa, go sa khatalesege.
For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth.
Sekao, jana fa re tsalwa mo mmeleng wa ga Keresete go dikarolwana di le tharo tse di go batlang go tlisa tsalo ya rona.
And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died.
Mme tseo ke dikarolwana tse tharo tse di tswileng mo botshelong jwa Keresete fa a ne a swa.
They come from his body, water, blood, spirit. Is that right?
Go ne ga tswa mo mmeleng wa gagwe, metsi, madi, mowa a mo go jalo.
Three elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit.
Di karolwana di le tharo tseo ke dikarolwana tse re di ralalang motlhang re tsalwang gape, tshiamiso, boitshepiso, kolobetso ya mowa o boitshepo.
Now that can all be in one act, but you can be in a justified state without being sanctified.
Janong mo go ka nna gotlhe mo tiragalong e le nngwe fela go tsaya fela o ka nna mo seemong sa tshiamiso ntleng le go itshepisiwa.
You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you.
O ka dumela mo go Morena Jesu Kriste mme wa santse o tswelela ka go dira makgapha a gago.
But you can absolutely live in a both justified and a clean holy life and without the Holy Ghost.
Fela o ka tshela go se pelaelo epe mo go tsopedi e leng o siamisitswe ebile o na le botshelo jo bo phepa jo bo boitshepo mme o sena mowa o boitshepo.
See the Bible, 1 John 5:7 said there are three that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these three are one.
Lo a bona Bible Johane 1:5-7 ne la re go ba le bararo ba ba neelang bopaki ko legodimong rara morwa le mowa o boitshepo mme rara lefoko le mowa o boitshepo o o neng e le morwa mme bano ba bararo ba bangwe fela.
And there's three that bear record on earth, the water, blood, and spirit, and they agree in one, not one, but agree in one.
Mme go na le ba bararo ba ba neelang bopaki mo lefatsheng metsi madi le mowa mme tsona di dumelana mo bongweng feleng e seng bongwe fela dumelana ka bongwe fela.
You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one.
O ka se kgone go nna le rara ntleng le go nna le morwa. O ka se kgone go nna le morwa ntleng ga go nna le mowa o boitshepo gonne bone ke ba ba sa lomologangweng bongwe fela boraro bo mo bongweng feleng.
I don't hear it around here, but you hear a lot across the country, one of the greatest things in the Pentecostal groups is a mix up in that one simple thing.
Ga ke bo utlwe fa tirologong fano fela o ukwa mo gontsi go ralala lefatshe nngwe ya dilo tse ditona go feta thata mo ditlhopheng tsa mapentecoste ke tlhakatlhakano mo selong se le sengwe se se motlhofo seo.
Now I've had their heads right together and proved to them they both believe the same thing.
Me ke nnile ka nna le ditlhogo tsa bone gone ga mmogo ka bo ke ba rurifaletsa gore bone ba le babedi ba dumela selo se se tshwanang.
It's the devil between them, that's all. If that great Pentecostal church would you throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come.
Ke di abolwe fa magareng a bone ke gothe fa ile gore kereke e tona eo ya Pentecost e tlako la thela fa fatse di ngwao tseo tse di nyetsa khale me di ikopanye ga mmogo mo kerekeng e so fetseng e lengwe ya modimo phamolo e tlatla.
But as long as Satan can keep him broke up, all right, that's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing.
Fela fa Satani a santse a ka batshola ba kgaogane go siame eo ke tsela ya gagwe ya go dira fela ntle le pleelo epe ba dumela selo se le sengwe.
One said, well, this is that. I said, well, this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing.
Mongwe ore sentle sena ke sele ke ne ka re sentle fa sena e le sele go raya gore sele ke ena jalo lona lobao jalo gone gotlhe ke selo se le sengwe.
But there you are in that triune trinity of God. Now the God in his oneness.
Fela lona lo bao mo burarum bulubungwe jo jwa buraro jwa mudimu janung mudimu mo bungwe feleng jwa gagwe.
God the Father, Son and Holy Spirit. Now we don't say our God as heathens, it's our God. See? It's the threefold being of God.
Mudimu rara morwa le mowa o bi tsepo jano rona gharere midimu ya rona jaka ba heitane gone ke mudimu wa rona lwa bona ke buraro bolobongwe jwa botho jwa mudimu.
Now notice, now Satan is in a trinity also, and his powers are in trinity.
Jano le mkhang jano Satan o mo burarong le ene le mata a gagwe a mo burarong.
Now but notice, then when the water, blood, and spirit produces the new birth. Is that right? Now watch, that's what represents the new birth.
Janung, fela lemoga ka ntla eo gore fa metsi, madi, le mowa di ntsha tsalo e ntshwa. A mo go jalo? Janung, tlhokomelang, seo ke se se emelang tsalo e ntshwa.
What represents the natural birth before the new birth comes?
Ke eng se se emelang tsalo ya tlholego pele ga tsalo e ntshwa e tla?
What are you mothers? When a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next. See? That makes the life. See? Makes the person. Water, blood, spirit.
Mutang, lune bomme. Mutang le sia le talang, silo santa ki ing, meti. Sesila telang, madi. Sesila telang, luabona. Se o sidirab, silo, luabona. Kudira motu, meti, madi, mowa.
Now, cancer, let's deal on him for our next. We've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer.
Janung kankere ar libakanen liyone mo yaruna e latelang. Rinali hukanna mitutu ilimitano e setingi afupuleta. Hukanna mitutu ilimitano e latelang ar libakanen likankere.
What is that fellow? What does he represent? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things.
Mokuma yoki ing, enawe emela ing, ena ke ma ja di suleng o emela le nong o ja dilo tse di suleng.
And a cancer comes from a bruise mostly, where a cell has been hit and it breaks up.
Me kankere e tswa mo letsading gantsi kwa sele e neng ya itewa teng mme yona e ya kgagoga.
And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it?
Me sele e nye teng foo e ya kgeloga. Oh, leo ke lefoko le le tona go mo baptisti a lone ga le jalo.
All right, but it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding.
Go siame fela e a kgeloga sele eo na ke mo baptisti yo o dumelang mo go kgelogeng.
Someone said down here in Arkansas, meaning they said, Brother Branham said, is a fellow Nazarene had been healed.
Mongwe o ne a re golofano mo bokopanong jwa mo Arkansas maloba ne a re mokaolongwe Branham ne a re e ne e le monasarine ka nna o nnile a fodisiwa.
He had to walk around over town with his crutches on his shoulder.
O ne a na le ya gagwe a ya go tsamaya gone gotlhe mo toropong ka dithobane tsa gagwe tsa bathotsi mo legeteng la gagwe.
He said, you know what? Said, when I first come here, said, I thought you heard you preach, I thought you was a Nazarene.
O ne a re, wa itse keng? Ne a re, lantla fa ke tla kwano. Ne a re, ke ne ka akanya wena, ne ka go uka o rera, ke ne ka akanya gore o Nazarene.
He said, then, I seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, and now you say you're a Baptist.
O ne a re fa o ke ne ka bona gore bontsi jwa batho ke mapentekoste mme mongwe o ne a mpolelela gore wena o mo pentekoste mme jaanong o re wena o mo baptisti.
Said, I don't get it. I said, well, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. All right.
Ne a re nna ga ke go tlhaloganye ke ne ka re ao mo go motlhofo ke ne ka re nna ke mo pentekoste mo Nazarene mo baptisti jalo mo go siame go siame.
No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right.
Nyaya re bangwe fela mo go Kriste Jesu ka mowa o buitsepo o re dira bangwe fela go jalo.
Now, notice this little cell backslides when it's bruised. It begins other germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore.
Janung lemkhang sele enye ena ya kheloga fa entshwaletsa di isimunula ile nyinyane di peo dingwe tsa botshelo tse di nye di tabogela kong go neela matshelo a tsona teng fo mme mo ke fa boladu botlang montong.
That's teeny little soldiers fighting for your life. They're out there and to hit that poison, them demon powers is trying to collect in there.
Ke masole a manyinyane a tlhabanela botshelo jwa gago a tabogela goloko abo a ita botlhole joo o ne matla ao a medemona a lekang go kokoana mo teng foo.
And give their lives. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers, that pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours.
Mme a neela matshelo a one moo ke mo go dirang moo ke one ke sekgopa se sennye se se suleng sa masole bolwadi jo boleng mo mading a gago jo boleng mo teng ga ntho a a neelang botshelo jwa one go boloka jwa gago.
Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells.
Janong fa sele enye e ganela ka moteng mo me modimono a khona go simolola o simolola go gola o simolola go ntifatsa disele.
He's building a body just exactly like your babies begin in your womb and like you did in your mother.
O aga mme fela tota jaaka masea a gago a simololang mo sebopelong sa gago le jaaka wena o dirile moteng ga mmago.
Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on any way, anywhere, just they have no form of nothing like a human being after nature.
Sele mo khudimu khasele, sele mo khudimu khasele, sele tselangwe lengwe kholo gongwe le gongwe fela tsone ga dina popego epe e jaaka ya sika lo motho go ya ka fa tlholegong ya yone.
It's just out of a spirit, it just grows anyway, and it begins cell on top of cell, cell on top of cell.
Ke fela go tswa mo moweng e gola fela ka tselo nngwe le nngwe mme go tla simolola sele mo godimo ga sele, sele mo godimo ga sele.
And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor and he'll examine you. Maybe he can't find it.
Mme jaanong selo sa ntlha se o se itseng wena o tla simolola go nna bokoa o bo o ikutlwa o lwala o ye kwa ngakeng mme o tla go tlhatlhoba gongwe a ka se e bone.
If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it.
Fa adira gongwe o tla isega, fa ka isega go itlosa gotlhelele, go siame o ifeditse.
But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on.
Fela fa aka se khone go isega itloge gotlhelele ka ntla eo, fa ile mo momitsong go tsa golo gongwe, kwa e ka se khone go segiwa itloge gotlhelele, tlhakanyana e le nngwe ya yone e tla tswelela, e tshela.
Because it has not, like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut off.
Lwa bona, ka gore ga e jaaka wena o tla segang seatla sa gago go se tlosa se bo se rarabolotswe kgotsa sengwe kgotsa go sega o tlosa.
What I mean, if you cut the main body off and leave your hand there, why, it wouldn't live. But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving.
Seke serayang, fa o ka sega mmili wa konokono wa o tlosa, wa bo o tlogela seatla sa gago fo, goreng, sone ga setle go tshela. Fela, fela, lo a bona, eo ga ena popego ya botshelo e jaaka wena o nang nayo, ke maatla a modimone a tsamaya.
And now notice, you call them, the doctor calls it a cancer. God calls it a devil.
Mi janun lemkhang. Ludi bitsa ngaka e bitsa ire kankere. Mudimu o e bitsa are diabolo.
Look at the day they just give it. Where does the word cancer come from? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs.
Leba gumpieno, bona ba go bona fela. Lefoko kankere le dule ko kae. Letswa kwa lefo. Kwa lefokong la se Latini le le dirisiwang mo mareong a tsa maranyane a dirang le tsa kalafi. Mo go rayang lekakauwe. Lekakauwe le o le bonang go ya le lutshitshi lwa lewatle. Le na le one maoto otlhe ao.
That's the way that it does. It reaches out. Spreads out. The word cancer is crab.
Eo ke tsela e dirang ka teng. E otlolela ntle. E aname. Lefoko kankere ke lekakauwe.
And it gets in and just keeps taking a whole sucking blood as it goes like an octopus or something.
Me itana moteng ibo fela itolela I tswaraganya ibile e anya madi fa e ntse e anama. Jaka sisiri sa sika lo khopa sa maoto a temekang khotsa sengwe.
Well, tumor, cataract and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body.
Goreng, kuruga, lotha le malwetse a mangwe, bongwe le bongwe jwa one botswa mo mogareng, mme mogare o tshwanetse o nne mmele.
And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct?
Mme pele ga o ka nna mmele, o tshwanetse o nne botshelo, pele ga e ka kgona go bopa kgotsa e gole e bo e dira disele tse dingwe, e tshwanetse e nne botshelo. A mo go nne bagetse?
Now where did that cancer come from? Where did that come from? It wasn't only here some time ago, but now maybe it's on ya.
Jaanong kankere eo e ne ya tswa ko kae? Mang? E tswa e le kae? E ne e se fano mo go wena nako nngwe e e fetileng. Fela jaanong gongwe e mo go wena.
Where did it come from? It's another life different from your life living in you.
E dule ko kae? Yone ke botshelo jo bongwe jo bo farologaneng le botshelo jwa gago bo tshela mo go wena.
And it's a tormenting. Sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil.
Me bo a tlorisa. Bo fetsa maatla a botshelo jwa gago ka iketlo. Ke lebaka leo Jesu a neng a bo bitsa diabolo.
They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil.
Ba bitsa mototwane gompieno ba re mototwane. Gore mototwane mo Bible Jesu o ne a o bitsa diabolo.
When the man came with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil and all the time he throws him in the fire and in the water.
Motang munna aneng ata le musimane yoneng awela fafatse abo antsa le fulo mo molomong le khotle o ne are o na le diabolo me khapetsa khapetsa o mo latela mo molelong mo metsing.
Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly.
Janong ba ne ba phatsimisa leina la gagwe ba bo ba mmitsa mototwane fela ena ke diabolo. Mme Jesu o ne a re, "Wena diabolo, tswa ya mo ngwaneng, tota tota."
Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from urinating.
Janong mototwane ka tlwaele o bakwa ke bothata jwa diphilo. Gongwe lo tsene ka mo go seo kgantelenyana lwa bona go baka mototwane. Go tswa mo go kgobokaneng ga dikarolwana tsa leswe mo mading.
Now, notice in this. Then that cell sits there, it's a devil. He's building a life. He's growing, becoming greater and greater.
Janong le mogam mo go sena. Fo sele eo inna fo. Ke diabolo, o bopa botshelo, o a kgolo. A nna mogolo go feta le mogolo go feta.
He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your day shorter, 70.
Ena o na le tiro e le nngwe go e dira, yona ke go tsaya botshelo jwa gago. Seo ke se diabolo a se mo romeletseng go fokotsa malatsi a gago mo go masome a a supang.
Now, I salute every doctor. Yes, sir. Every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly.
Janung, nakitanga ka ngwelengwe. Era, maranyane mangwe le mangwe a tsa kalafi. A modimo a a sogofaletse thuso e a a diretseng batho. Mo go a tshwanelega.
What would you do in the world today without it? I thank God for medical science. I thank God for my automobile.
Lotla dira eng mo lefatseng gompieno kwa ntle le one. Nna ke leboga modimo ka ntlha ya maranyane a tsa go dira le kalafi. Ke leboga modimo ka ntlha ya koloi ya me.
If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here.
Fa modimo a ka bo a sa letlelela maranyane a ntirele koloi, nka bo ke nnile le nako e botlhoko ya go tsamaya golo fano.
For electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with. Certainly.
Ka ntlha ya dipone tsa motlakase le ka ntlha ya molora go tlhapa diatla tsa me le motlhatswa meno go tlhapa meno ka one ruri.
I thank him for everything because all good things come from God.
Ke mo lebogela sengwe le sengwe ka go nna dilo tsotlhe tse di molemo di tswa go modimo.
But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. And there's not one doctor, now unless he's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers.
Fela, nte ke lo bolelele, ga go tlhaka e le nngwe ya more e le ka nako nngwe e fodisitseng molwetse. Gape ga go lengaka e le nngwe ntleng le fa e lengaka ya maaka fela ngaka ya mannet e tla go bolelela gore ga ba ipulele gore bone ke ba fodisi.
Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there 2 or 3 times of patients that come from there incurable.
Gone ko go bakalunge ba ga Mayo ba le bantsi ba lone ke ne ka botsolotswa ko gabedi kgotsa gararo ka ga balwetse ba ba tswang ko ba sa kgone go fola.
You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there on Reader's Digest? See?
Lubalen, tsubukanyo yamadi, katiso yangwana itele, kibale bakai, baba badilen katiso yangwana itele, kanyame mo teng mo, moho tsubukanyo yamadi, luabona.
And they had me up there to interview that baby, they give up, said it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done, and it was done.
Me bane ba mpeile go loko potsolotso ya lesea le bane ba le tlobogile ne bare gone go ka se diregi fela mo wa o bitsepo o ne wa bua le nna wa bo o mpolela ka fo go tla dira gang ka teng me gone ga direga.
All right, now they call me up there, and right before the door where Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that we do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God.
Go siame janong ba ne ba mpiletsa goloko me gone golo ka ko mojako kwa Jimmy le bone Mayo o kile abo a le ko go tshupo etona e kholo e ineng ire rona ga re ipobule go nna ba fodisi re ipobula fela go thusa tlholego go mo fodisi a le mongwe ena ke modimo.
They're the best in the world.
Bone ke ba ba botoka go gaisa go feta mo lefatseng.
Now we have a few quacks. Yes, that's right, we have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides.
Janong, re na le dingaka tsa maaka di le mmalwa, ee, go jalo. Re na le bareri bangwe ba maaka gape. Go siame, jalo, mo go tsamaela mathakoreng a mabedi.
Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it, for the Bible said, I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases.
Le moga. Fela motho ope yo o ipolelang gore ena ke mofodisi ena ke mmoledi wa dipolelo ka gonne a ka se kgone go go dira gonne Bible e rile nna ke morena yo o itshwarelang maleo a lone otlhe ebile ke fodisa malwetse a lone otlhe.
I've been to studies and in my room some of the best of doctors across the nations has come. You don't know the back of the life, friend, to know what's been and things I don't tell out in public.
Ke nnile kwa go kelekeng dithuto mme kwa kamoreng ya me dinga bangwe ba dingaka tse di botoka go gaisa thata go ralala fatshe ba kile batla ga o itse fa morago ga botshelo tsala go itse se se nnileng sa diragala le dilo tse ke sa di boleleng phatlalatsa.
Men come secretly, and don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them.
Banna ba tla ka sephiri mme o se akanye gore ga go bontsi jwa bo Nikodimo ka nako e mo lefatsheng go tlhoma mepateng dikete tsa bone.
They look on that and come in the meeting, sit there with a t-shirt on, something like that, with polished names, that you'd be surprised, sit right in the meeting.
ba leba mo go seo ba bo batla mo bokopanong ba dule foo ba apere sekipa sengwe se sengwe se jaaka seo ka maina a a phatsimang a a tla go gakgamatsang ba nne gone ka mo bokopanong.
In a few days, slip around, call in by secretly and send someone in for an interview. And say right now, say, Brother Branham, I believe that's the truth.
Mo malatsing a malwa ba ngwangwae lele gaufi ba bo ba eta ka sephiri ba bo ba romela mongwe ka ntlha ya potsolotso ba bo ba re gone nako e ba re mokalungwe Branham ke a dumela gore mo ke boammaaruri.
They're human just same as we are. Sure, every man's desire to look beyond that dark veil and yonder he has to go through someday.
Bone ke batho fela go tswana jaaka rona re ntse go tlomame mme motho mongwe le mongwe o eletsa go leba go kgabaganya sesiro se se lefifi seo ka kwale kwa a tshwanetseng go ralala letsatsi lengwe.
But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life.
Fela dikankere tseo le dilo tsena ke bodi ya bolo go se pelaelo epe ba popegetse mo teng ga mmele wa nama ba thatloga ba tsaya botshelo jwa gago.
Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground, or just like, say, for instance, you was a cancer yourself on this earth.
Jaanong, fa ke tla dira jaaka ngaka fa nka kgona go e kgaola e tloge ke e bee fa mmung kgotsa fela jaaka e re go nna sekai o ne o le kankere ka bowena mo lefatsheng leno.
I hear divine healing. If I want to get rid of you in the way of the doctor's way, I just keep have to rub your body or something other to it, just all vanish off the earth.
Jaanong fano ke phodiso ya selegodimo fa nka bo ke ne ke batla go go bolaya ka mokgwa wa tsela ya ngaka ke ne ke tla tshegetsa fela tshwanela fela go sedila mmele wa gago kgotsa sengwe se sengwe go tsamaya gone fela go nyelelela mo lefatsheng.
There wouldn't be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you.
Go ka se nne le go pega yone fela jaaka ngaka e tlosa kuruga mo go wena.
But in the form of divine healing, if you was a cancer, I just called your life out of you. And you'd go on.
Fela ka popego ya phodiso ya selegodimo fa o ka bo o ne o le kankere ke ne fela ke tla biletsa botshelo jwa gago ko ntle ga gago mme o ne o tla fetela pele.
Your life would leave you, but your body would be here just the same as it was.
Botshelo jwa gago bo ne bo tla go tlogela fela mmele wa gago o ne o tla nna fano fela go tshwana le jaaka o ne o ntse.
Now therefore sight and time is God's worst enemy in divine healing.
Jaanong mo ke fa pono le nako di leng mmaba o maso go feta thata wa modimo mo phodisong ya selegodimo.
I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting.
Ga ke itse fa e le gore mokalunge Baxter o kile a tsena mo dilong tsena mo bokopanong.
I say I explained it to him and Brother Bosworth over and over, but here's what happened.
Ke ne ka nna fatshe ka mo tlhalosetsa le mokalunge Bosworth gangwe le gape fela mona ke se se diragetseng.
I doubt where many of the people get it. Because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for 2 or 3 days, but bless God, it left me.
Ke a belaela fa e le gore ba le bantsi ba batho ba a go tlhaloganya ka gore morago ga lobaka o simolola go bona batho ba boa ba re ke nnile le pholisi ya me mokalungwe Branham sebaka sa malatsi a le mabedi kgotsa a mararo fela se go fatsa modimo yone e ntlogetse.
I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand.
Me na ke tlhaloganya gore gone e bile ke akanya gore ke ka gore ga ba rulaganye bokopano sentle. Batho ga ba tlhaloganye.
I've had man to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible as you're being prayed for. Walk down in 3 or 4 days, be just as blind as it was in the first place.
Ke nnile ka dira batho ba tle fa seraleng ba foufetse kgotlhelele dikankere kgotsa ditha mo godimo ga matlho a bone ba bo ba bala baebele morago ga go rapelelwa ba fologe mo malatsing a le mararo kgotsa mane ba nne ba ba foufetseng jaaka ba ne ba le la ntlha.
What happened? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right?
Go diragetseng? Mongwe le mongwe o a itse gore fa botshelo bo tswile mo nameng e gonyela lobakanyana a go jalo.
Anybody ever here kill a deer or a cow or anything like that? Sure. All right. You weigh up tonight, you hunters out here, friends of mine.
A mongwe le nako nngwe fano o kile a bolaya kwalata kgotsa kgomo kgotsa sengwe se se jaaka seo go tlhomame go siame o tseye bokete jwa yone bosigo jono lune batsumi khulofa ditsala tsa me.
You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs, watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was.
Lu bolaya kwalata lube lu I latlhela fa godimo ga selekanyo lu bolelele dithaka gore bokete jwa yone ke eng. Tlhokomelang mo mosong e ile go nna motlhofo go feta ka diponto tse di mokawana go na le ka fa e neng e le ka teng.
When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes the false teeth or eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks.
Fa motho a swa morulaganyo wa phitlho selo sa ntlha o tsaya meno a a itiretsweng kgotsa leitlho le fa e ka nna eng se se leng mo teng moo o a sentsha ka gore o a kgonyela se tla ikgoromeletsa ntle ka gonne mmele wa motho o a kgonyela.
Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink.
Nama nngwe le nngwe e nngwe e a kgonyela motlhang botshelo bo tswileng mo seleng o simolola go fokotsega.
It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling.
O tla dira seo sebaka sa go ka nna di ura di le masome a supa le bobedi, mme e tloge e simolole go ruruga.
Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right?
Nte ntsanyana e gatwe ke koloi kwa ntle fano mo tseleng. E letle e nne fa letsatsing sebaka sa go ka nna malatsi a le mararo, mme o lebe se se diragalang. Yone ke ntšha e kgolo go feta le ka fa a kileng a nna ka teng nako nngwe. E a ruruga. A mo go jalo?
Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person.
Sentle, mo ke selo se se diragalang se se tshwanang le fa mo modimoni o kgoromeletsa ko ntle ga motho yo o lwalang.
The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing.
Malatsi anta a mokawana ao ki kutwa ke gagametse o tloge o simolole gore nake lwala go feta gona le ka fa nna nankileng ka nna ka teng nake latlhegetse ke phodiso ya me.
Just as sure as faith tuck it out, unbelief brings it right back again. As faith kills it, unbelief resurrects it.
Fela go tlhomame ka fa o tumelo e o kgoromeleditseng ntle tumologo e o busetsa gone fa morago gape. Fa tumelo e bobolaya, tumologo e a botsosa.
Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places, and he returns back with seven other devils.
Jesu ne a re fa mowa o itshekologileng o tswile mo mothong, one o tsamaya fa mafelong a omeletseng o bo o bua le bo diabolo ba bangwe ba ba supa.
And if the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in.
Me fa munna yo mulumo wantu asa ema fo go sireletsa mojako o one o tla tsena gone mo teng.
And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it.
Me munna yo mulumo wantu ya gago ke tumelo ya gago. Ire nela gakala mo ke gone.
But now you watch a patient heal with no ordinary less. It's an outstanding miracle, which divine healing and a miracle is two different things.
Fela, janong o tlhokomele molwetse yo o fodisitsweng ka tlwaelo, ntleng ga gore e nne motlholo o o siameng thata-thata, mo e leng gore phodiso ya selegodimo le motlholo ke dilo tse pedi tse di farologaneng.
Divine healing one thing and miracles another thing.
Phodiso ya selegodimo selo se le sengwe, motlholo ke selo se sengwe.
But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, oh, now, or say we'll take something so you can see more visible. I'll say the cataract.
Fela tiragalo e tlwaele segileng ya phodiso ya selegodimo motlhang mowa o itshekologileng o kgoromeleditsweng ntle diabolo wa kankere fa a tlogela motho. Ao, janong kgotsa a re re tla tsaya sengwe gore o tle o bone mo go bonalang mo gongwe ke tla re lotha.
What happened when that man, if you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet, cataract eyes.
Go diragetseng fa monna yole, fa lotla lemoga motho yo o fofetseng, ga ke itse fa gongwe nna nkile ka nna le ope fano kana nya, go fitla ga jana wa matlho a nang le lotha.
I'll let him stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place.
Na ke tla ba letlelela ba eme metsotso e e mokawana, goreng? Gore phokotsego e simolole go diragala.
Come on, come back. Give us a test morning.
Ke ba bolelele gore ba bowe bari nele bopaki.
Oh my, they can see wonderful. Oh my, just I can see things. Yes, I, what's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking.
E Joe, bone ba kona go bona mo go gakamatsang. E Joe, fela ke kona go bona dilo. Eh, na botata king, botselo o butswile. Mile wa lotha wa gonyela.
Well, they'll do that way for a couple of days. They say, oh, I'm getting so well. And after a while, they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again.
Sintle, yone itla dira seo go ka nna malatsi a amokawana. Ere, au, na ke fola sintle. Me, morago ga lobakanyana, ba simolola go nna le tlhogo e e opang. Ba sa ikutlwe sentle. Ba tsoga moso o latelang, nna ke latlhegelwa ke pono ya me gape.
Some of them said, you just worked up that bunch of holy rollers, got you worked up.
Bangwe ba bone ba ne ba re, wena o feretlegile fela segopa sele sa babidikami ba babitshepo ba go dirile gore o feretlege.
Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again.
O se dumele seo, leo ke le akala ga diabolo. Fa o dumela leo, o tla boela gone kwa morago o foufetse gape.
But if you just hold on, say, no, Lord, I believe.
Fela fa wena o tla tswelela o itshokile o re nya morena ke a dumela.
Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. That cancer in the body will swell. You become hurting and aching again.
Fa o ke eng se se diragalang? Mmele o o ruruga lobaka le le jalo. Yone e khurumela pono e la gape. Kankere e le mo mmeleng e tla ruruga. O tla fetoga o utlwa botlhoko ebile o opelwa gape.
Then you'll get horribly sick, terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead.
Kana ko eo o tla lwala mo go maswe, go lwala mo go maswe, goreng kuruga e kholo ele ya nama e isuleng iletse fo isule.
You go back to the doctor and he say, oh, that's nonsense. There's a cancer right there, I can see it. Sure it's there, but it's dead. Hallelujah.
O boele morago ngaka e bo ire, ao mo ke ditontokwane, go na le kankere go ne foo ke kgona go e bona. Go thumame, yona e foo, fela e sule, alleluia.
Now the bloodstream has to purify the body. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection.
Janong kelelo ya madi e tshwanetse phepa fatse mmele. Nako nngwe le nngwe pelo fa e pompa e romela madi go dikologa mmele mme e tsaya mogare o.
Sure it'll make you sick. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere or long as a snake or something big around your finger and hanging in there and it was dead, that much dead meat hanging in you. And it's rotten.
Go tlomame, go tla go lwadisa, go ka teng fa o ne o na le sekidi sa nama se kaletse golo gongwe ka mo go wena kgotsa se le se leele jaaka noga kgotsa sengwe se segolo fa tikologong jaaka monwana wa gago mme se kaletse teng foo ebile se le se sule bontsi jo bokalo jwa nama e isuleng bontsi ka mo go wena mme bo bola.
Of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through.
Sente, jaka go solofetse kelelo ya madi a gago e tshwanetse e tshole ao a le phepa jaka a pompelwa go elela.
But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it.
Fela gona le mmele o o sulong selo se se saletseng foo ka gonne botshelo bo tswile mo go sone.
The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave.
Mata a modimo ka tumelo a bo khromeleditse ntle ene ke modimone o tshwanetse a tloge.
But the reason people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again.
Fela le baka batho ga ba rutiwa ba tsamaya ba itloboge mme diabole ena yo o tshwanang a eme gone foo go thopa gape.
When God tells you anything on this platform through his spirit, when he is under inspiration, don't you doubt that. Our worst thing will come up on you, he said.
Fa modimo a go bolelela sengwe fa se raleng sena ka mooga fa ile fa tlase ga thotloletso o se ka wa belaela se kgotsa sengwe se se maswe go feta thata se tla tla mo go wena o ne a rialo.
For Jesus said the life, the state of that man was seven times worse than it was at the first place. Is that right?
Gonne Jesu o ne a re bonno jwa motho yo jwa bofelo bo ne bo le maswe go feta thata ga supa go na le ka foo bo neng bo le ka teng pele a go jalo.
When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dire places, come back with seven other devils.
fa mowa o itshokologileng o tswa mo mothong one o tsamaya-tsamaya mo mafelong a omileng o bue le bodi ya bolo ba bangwe ba ba supa.
So don't you disbelieve, stay right with it. Mean it from your heart.
Jalo wena o se dumuluge, dula gone le yone, ikaelele go tswa fa pelong ya gago.
No sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it.
Iri nyara na nka se sutisiwe go sa khatalesege ka foo ke ka lwalang ka teng mo ga gona sepe sa go dirisana le gone.
Then the first thing you know, you'll be getting clear enough, everything will be all right then. See? It's dead.
Ka ntlha eo selo sa ntlha se o se itseng o tla simolola go siama, sengwe le sengwe se tla siama ka nako eo lwa bona e sule.
The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it.
Le aro le ngaka ineng e tla bo e le dirile mo go wena yone kuruga eo e letseng teng mo go wena e sena botshelo mo go yone.
You say life in it, Brother Branham, want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours.
Ore botshelo mo go jone mo kalungwe Branham a jone bo tla tlosa botshelo jwa me nyara botshelo jo ke botshelo jo bo kgaoganeng mo go jwa gago.
I've just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being, and you're of God and it's of the devil.
Ke fetsa go go supegetsa gore wena o botshelo mme ne wa fetoga go nna setshedi le yone ke botshelo mme ne wa fetoga go nna setshedi mme wena o waga modimo fela jone ke jwa ga diabolo.
See what I mean? Demonology. Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it.
A lo bona se ke sala yang botimone jaanong le tshwanetse lo boneng se selo seo se lebegang jaaka sone fa o eme mme o se lebile.
Oh man, sorry, it's almost 3:30. I'm sorry. Look, friends, oh, what this world needs.
E jo in tswareleng go batlile go nna nako ya boraro le masome a mararo in tswareleng le ba nditsala ao se le fatse lena le se tlokang.
I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion of starting back across the country teaching the Bible and on demonology, how the people can understand what to do.
Ke nnile go ka nna dingwaga di supa ke ruta go ralala America ke nna le ditirelo tseno tsa phodiso ke fetsa go nna le mogopolo wa go simololela morago go ralala lefatshe ke ruta Bible mme ka botimone ka foo batho ba ka tlhaloganyang se ba tshwanetseng go se dira.
And that's the reason they go to these meetings a lot of times, and fellows, if you don't understand the people, come out, and many times...
Me leo ke lebaka bayang kwa dikopano tseno dinako di le dintsi mme mogoma fa o sa tlhaloganye batho ba tla mme dinako di le dintsi.
Now remember, that fellow that came and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one.
Jaanong a lo ga kgola mogoma yole yo neng a tla a bo a re ena o na le neo ya phodiso ya selegodimo. Neo ya phodiso ya selegodimo e ne e le mo go wena fa o ne o fodisitse ke wena yo o e leng ene.
Any gift operates by faith. And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart.
Neo nngwe le nngwe e dira ka tumelo. Mme go sa kgathalesege bontsi jo bo leng teng jwa neo ya phodiso ya selegodimo jo ke neng ke le jone, nna ke e dumela ka pelo ya me yotlhe.
But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. I could pray for you for hours and weeks and months.
Fela wena o kae mafano mme fa o sena mohuta o o tshwanang wa tumelo ga gotle go go direla molomo ope nka go rapelela diura le dibeke le dikgwedi.
It isn't the preachers with the divine healing. It's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed.
Ga se bareri ka phodiso ya selegodimo ke wena o nang le neo ya phodiso ya selegodimo yo o dumelang mo go fodisiweng.
Because it's by faith, every operation of God is by faith.
Ka gonne ke ka tumelo, tiragalo nngwe le nngwe ya modimo ke ka tumelo.
The whole armor of God's by faith. We haven't got one natural thing of this world. Everything of the Christian church is a faith act.
Diaparo tsotlhe tsa thabano tsa modimo ke ka tumelo. Ga re na selo se le sengwe sa tlholego sa lefatshe leno. Sengwe le sengwe sa ke kereke ya bokeresete ke tiro ya tumelo.
Look at the armor of God. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience.
Le ba moitshemelo wa phimelo wa modimo, lerato, boipelo, kagiso, bopelotelele, bopelontle, boikobo, bonolo, boitshoko.
Is that right? Everything's supernatural, nothing natural. So we don't look at the things natural because we're operating supernatural.
a go jalo sengwe le sengwe sa bofeta tlholego go se sepe sa tlholego jalo ga re lebe dilo tsa tlholego ka gonne re dirisa bofeta tlholego.
And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth, and we look at the unseen.
Metsela ilingwe erika konang go ithaya ke tumelo ke se modimo a rileng gore ke bo amma ruri me rona re le ba kwa bo sa bonweng.
And we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen.
Me re bitsa dilo tseo tse di se yong jaaka e kete di teng jaaka Abraham a dirile me a go nepa. Amen.
Abraham called those things which was not like God did as though they were, being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief.
Abrahama ona abita dilo tseo tse di neng di seo jaaka modimo a dirile jaaka e kete di ne di le teng a neng a le bogolo jwa dingwaga di le lekgolo ga a ka a tetekelela tsholofetso ya modimo ka tumologo.
I can just imagine that, couldn't you? See, Sarah, get up in the morning, God said, Abraham, tell Abraham you go to have the baby.
Nka tsema fela seo a wena o ne o ka se kgone bona Sara a tsoga moso mongwe modimo ne are Abrahama o ile go nna le lesea.
Sarah, God said, how you feeling, Sarah? This is a mixed multitude, but listen.
Sarah, abo atsoga are, a o ikutlwa jang, Sarah? Lena ke le somo le le tlhakatlhakaneng fela re etsang.
No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready.
Ga go a farologana sentle. Kgalalelo ko godimo, rona re ile go nna le lone tsama o ye go tsaya metseto ya bird eye le dikopelo le sengwe, ipaakanye.
All right. Another month passed. Sarah, how you feeling? No different.
Kusiame, kodi enwe ine ya feta. Sarah, we kuta yang. Kahua farulukhana.
Year passed. Sarah, what about it? No different. 10 years passed. No different. 25 years passed. No different.
Mwaka une wa feta. Sarah, khatu yang kahakone. Kahua farulukhana. Dinyakadile sume dine ta feta. Kahua farulukhana. Dinyakadile masume ama berili utalu dine ta feta. Kahua farulukhana.
Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time.
Abraham, I'm going to be able to do it.
Because he believed God, and he staggered out of the promise of God through unbelief.
Ka gonne o ne a dumetse modimo, me ga a ka a tetekelela tsholofetso ya modimo ka ntlha ya tumologo.
He said, we're going to have it. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God.
Una are rile go nna le lone. Me le tsatsi le ngwe se bupelo sa Sarah senesa simulola go gola. Me Isaka yo munye o ne a tsalwa ka gore Abrahama o ne a dumela modimo.
And he looked at the things as kind of those things that was not as though as they were.
Me o ne a leba dilo a ba a tsaya dilo tseo tse di neng di seo e kete di ne di le teng.
Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight. It's by faith.
Isin kama ikuto, isin kapono. Kaota mae kama ikuto kota pono. Kika tumelo.
And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it, and hold on to it. God said so. It's got to be so. Amen. Demons.
Me fa modimo a boletse selo phatlalatsa a rile le fa e ka nna dife dilo tse lo di kopang fa lo rapela dumelang gore lo a di amogela fa lo tshwarelele mo go tsone modimo o rile jalo go tshwanetse go nne jalo. Amen. Medimone.
Faith in the Father. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost. Demons,
Na li tumelo mo modimo le ba kwa go ena o se suit na gone fo modimo o rile jalo.
Demons, what are they? They're spiritual beings.
Mimi demoni yone ki di tidi tsa mowa.
Now the doctor says you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this, it's a devil.
Jano nga kayare, wena ona le kankere, wena ona le TB, wena ona le lukta, wena ona le letha le khurumeditseng makwafu le le khotetseng, wena ona le sena, ke diabolo.
It's a lie. And behind that life is a spirit.
Ke botshelo, me fa morago ga botshelo jo, ke mowa.
How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit, got life in it.
Ke ba le bakae ba ba itseng me ba khona go bona gore kankere lotha dina ke mowa gona le botshelo mo go tsona.
Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere.
Sentle ga go sepe se se ka nnang le botshelo ntleng le mowa. Lo bona jalo go tshwanetse go nne le botshelo go dirisa seo go lo gongwe.
Even that tree there has life in it. All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that?
Le leng setlhare se le fo se na le botshelo mo go sone maranyane otlhe mo lefatsheng a ne a ka se kgone go dira letlhare le le lengwe la bojang a lone lo itse seo.
They make something look like it, but they can't find the formula of life. That's God.
Bona ba dira sengwe se se lebegang jaaka lone, mme bone ga ba kgone go fitlhela melawana ya go dira sengwe ya go dira botshelo mo ke Modimo.
See, Jesus said to the tree, cursed be you. You don't have any fruit and you'll never have any.
Lo bona. Jesu ne a bolelela setlhare a re o hutsege ga o na lengwe lepe ebile ga o tle le ka motlha o nne le lengwe. Ba ne ba boela morago ba feta foo go ne go ka nna nako ya boroba bobedi mosong o ba boela morago ba feta go ka nna nako ya lesome le bongwe fa ba ne ba ya kwa dijong tsa maitseboa.
Peter said, look at that tree, it's dead from the roots up. Why? Jesus rebuked the life that was in that tree that was in the roots and the whole thing died. Hallelujah.
Peter ne a bona setlhare sela se sule go tloga kwa meding go ya kwa godimo goreng Jesu ne a kgalema botshelo jo bo neng bo le mo setlhareng jo bo neng jo le mo meding a bo selo sotlhe se swa. Hallelujah.
That same Christ can rebuke a cancer from the roots and the whole thing alive.
And that Christ yo o kgona go kgalemela kankere go tswa kwa meding mme selo sotlhe se tla swa.
That tree was standing there just the same as it was hours before. But she finally the leaves begin to drop off. And then she the bark begin to peel off.
Se tare sene se emi fo fela go tswana jaaka sene se dirile di ura pele fela lu fitlela gore mathare ane a simolola go wela fatshe me gatloga ba simolola go bona le kwati le oboga.
And begin to wear away day after day and week after week and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah.
Me go ona go simolola go tswelela go onala letsatsi morago ga letsatsi le beke morago ga beke mme morago ga lobakanyana go ne go se le e leng tlhaka e le nngwe ya setlhare seo e e neng e setse. Alleluia.
Cancer, tumor, cataract or anything else will have to go when Christ speaks. He cast out devils.
Kankere, kuruga, lotha kgotsa sengwe le sengwe di tla tshwanela go tsamaya mogang Keresete a buang o kgoromeleditse bo diabolo ntle.
He said, in my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, it will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Me une are molineng la me bata karmeletsa ntle bo diabolo ba bua ka ditemi ba tsholetsa di noga kgotsa bana dilo tse di bolayang tsone ga dina go ba ukisa thoko fa ba ba ya diatla mo balotseng ba tla tsoga.
You love him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord.
Alo morata, ke masawe ke lutsutsi ura fano tsukologong eno, lontse fano. Alo rata morena.
What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart that something has happened to you? And you believe you're healed, are you going to believe that you're healed?
Ke eng se se leng go diragalang jaanong fa o amogela Kriste jaaka mofodisi wa gago mme o dumela mo pelong ya gago gore sengwe se go diragaletse ebile o dumela gore o fodisitswe. A lone lo ile go dumela gore lo fodisitswe.
Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on.
Sileteleleng diabole a kopela sengwe se le mogolone tselelang fela pele.
Doctor say, doctor, how does it look? He said, why, it's still there. In your heart, you know what's happened.
Ngaka iri. Ngaka yone ile bega jang. O ne a re, goreng, yone e sa le foo. Mo pelong ya gago wa itse, o itse se se diragetseng.
First thing you'll say, wonder what happened to that thing. And say, look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me. That's right. Jesus Christ healed me.
Selo santa se o sitseng iri ke a iputsa go diragetseng ka selo sela o tloge ore le ba ngaka ke ile go go bolelela sena ke se se diragetseng Jesu Kriste o mporisitse go jalo Jesu Kriste o mporisitse.
All right, let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother?
Kusiyami. Aro obeni tlhogo tsa rona fela motsotso mokaulingwe Willet a o tla setle fano fela motsotso mokaulingwe.
Our heavenly father, We're thankful for the blood of Christ. And maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom to speaking so long.
Janong rarawal khodimo, rona re lebogela madi a ga Kresete, me gongwe dingako dingwe mothanka wa gago morena ga a dirisi botlhale ka go bua lobaka lo lo leele jana.
But I maybe feel like Paul that preached all night one night. A little fellow fell out of the window and got killed.
Fela gongwe ke ikutlwa jaaka Paulo yo neng a rara bosigo jotlhe bosigo bongwe mogoma yo monnye o ne a wela kwa ntle ga letlhaba phefo a bo a swa.
And that apostle with the word of God in his life went laid his body over the boy. Life come in him and he lived again.
Mme moapostolo yo ka lefoko la Modimo bo botshelong jwa gagwe ne a tsamaya a baya mmele wa gagwe mo godimo wa ga mosimane yo. Botshelo bo ne batla ka mo go ena a bo a tshela gape.
Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting. Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling.
Modimo yo rategang nna ke a lemoga gore go kotlomelo ya letsatsi la tlhabologo eno e tona jaanong e a diragala. Go fetile nako ya fa e ka bong e diragetse legare la letsatsi bo fetile, meriti ya maitsiboa e a goroga.
Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth.
Lesedi le letona le a tlatloga go tswa bogoseng jwa Modimo go tsaya lefelo la lone mo ga lefifi le le ntshontsho leno le le tlang mo lefatsheng.
God, I realize I'm getting older every day. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great truth everywhere. Help us tomorrow afternoon that we'll understand more.
Modimo ke a lemoga gore nna ke tsofala go feta letsatsi lengwe le lengwe. Ntitla ke tsamaye morena nonotse. Nthuse ke bolele boammaaruri jona jo bogolo gongwe le gongwe. Re thuse tsokologo ya kamoso gore re tle re tlhaloganye go feta.
Dear God, bless this little audience this afternoon.
Me Modimo yo o rategang se go fatsa bareetsi ba bannye ba na tsokologong eno.
Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking and say, now here's, don't have any more doubt.
Bosigong jono fa ba phuthegela tirelo ya phodiso mo teng, ma monna le mosadi yo mongwe le yo mongwe ba fithe mongwe go yo mongwe mme ba simolole go bua mme ba re jaanong fano ke losika la tlhola le nna le pelaelo epe gape.
We understand where it comes from now. We know it's a devil and we know when he leaves he has to come at the command of God. He has to. God's done said so. He has to leave.
Re a tlhaloganya gore e tswa kae jaanong re a itse gore ke diabolo mme re a itse fa a tloga ene o tshwanetse a boe ka taelo ya Modimo ene o tshwanetse go dira Modimo o boletse jalo ene o tshwanetse a tloge.
Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing, nothing, let nothing stand in their way anymore, just go believing.
Ka ntlha eo mma bona ba tswe ba itumetse ba ipela ba itseetse phodiso ya bona boseng sepe ba se letlelele sepe se tlhole se ba kgoreletsa fa tseleng ya bone ba tsamaye fela ba dumela.
God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Grant it, Father.
Me Modimo ma kereke enye eno fano le dikereke tse di dirisanyang tseno e nne le tsosoloso morago ga bokopano jona morena e fela e tla eletsang go tswelela le gore mewa ya botho e le makgolo a mantsi e tlisiwe mo bogoseng jwa Modimo go dumelele rara.
May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen.
Ampe banna le basadi fano go tswa kakala kwa di tshabeng le mafelong a mangwe ampe ba busetse molaetsa kwa dikerekeng tsa bone me mma banne le tsosoloso ya segologolo go dumelele morena re itshwarele maleo a rona jaanong re thuse go nna bathanka ba gago mo lineng la Jesu Kriste. Amen.
I wonder why you're sitting here. Is there a sinner in the building today would say, Brother Branham, remember me in prayer, will you? Will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't.
Kai putsa falo santse ludusi fano a gona le molefu mo ka gong khompion yo tare mongkalunge Branham ngopolo mo thapelong a wena o tla tsholetsa seatla sa go a gona le motho wa molefu nna ga ke.
God bless you, lady. Is there, God bless you, sir. You and you. God bless you. I wonder if you. Now this is to you.
Modimo a go sogofatse mhumagadi a o teng. Modimo a go sogofatse rra wena le wena le wena modimo a le sogofatse ke a ipotsa fa lone jaanong sena ke sa lone.
See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See?
Lo bona ga ke dumele mo go boele mo teng ga baretse ga ke khale ba bangwe ba ba go dirang ga ke dumele mo go tseneng mo baretseng me ke le ke go goga mongwe lo bona.
No man can come except the Father who's drawing. See? That's right. You're just pulling him up there against his will. See?
Ga go motho opo yo ka khonang gotla fa e se rra yo mo gogileng lo bona mo go jalo wena mo gogele fela kholo ko khatlanong le thato ya gagwe le a bona.
But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to.
Fela fa modimo a khwanya khwanya mo pelong ya gago wena o motho yo o nang le ditshemelo go feta thata mo lefatseng wena fela ga o itse gore ke batho ba bakae ba bantsi ba nna ke buileng le bona.